Sawirki lamaatan yonay kow Nabi Ibrahim makki dugobi way an weeri shagaalogis wayni ki ari bil aan ini in shentan wilkay ishaq ya ani fadhe Ibrahim mafadayni in unugis bil aan haki gursado dadka jiiraanka ah oo baka ahayne far anjay ishaq imogisna wali inti an helne ya shagaalogi way doonen ini an shenan bil aan maga isayna walaali are Ribeqa, lamaadiyot way dhaleen wiil araw Yaquub. Wayna noqodi abki umadda Bani Israa'il. Umaddana way ki araay, ani inti idin noolaayo, idin barakaayo, yaa fadee. Beledkaas indiganaayna walaale areekan aan. Sidaas yaan umaddi Israa'il ki barakoobeen lamaantiyot.